kafunsa mamuna wanga taona mocha nmulini ni yangane moshi. Ndine ka fresh. Soup, gelo yam boys.
Yo twist, give me the keys, yo.
Westside music,
get another bang. M.I.T. Josh.
Make a play some for my baby. Nikupaka nam tolilo. Wanna play some for my baby. Kashuka kam boys. Umma. Boni asiloko. Umma. Chipielo jam boys. Umma. Wanna pili sanga ande ye. Umma.
King Josh young legend. Pass me the trumpet, I blow it for my baby. Cause sugar gum boys make us sing for my lady. To watch any baby, wa bote musa. Me wanda kuyanda kwa swili lama. Kwa wunde wa wafita ni kubize. Kelo yam boys inge lizi ke. Usupu ye kambile ni kupu ke. Daily inge ti akuvatile baby. Mtima na kupaza, ani uyutenga. Ani kazi sunga, my precious enifuna. Yokumbu ila vena. Vena Martha, Natasha na Brenda.
Nikupaka na mtolilo, make a play some for my baby. Nikupaka na mtolilo, wanna play some for my baby. Kashuka kam boys, umma. Mboni yasi loko, umma. Chikelo jam boys, umma. Wanipili sanga ande, yeah, umma. Umma.
Yo breakfast, let's do this when one more time.
Umma.
Listen. Achi kichi kichi, achi achi,
ai chu 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 chu,
achi 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 kichi kichi, achi achi,
ai chu 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 chu.
Keni kena ni mwasizo, inge alanizo, kachenu sikasita. Mwani mwali mango, kulizwa tolo mbita. Amoni mabanjo, luto vina nipina ya bo oneli ndondo. Bea confidence, la uzama ya mwalanjo. Show me what you get, sivavave ni makembo. Twist if a beat, ni chorus ya munati. Josh for my face, akipina kwa munati.
Kupaka na mtolilo, make a play some for my baby.
MC
JK. Kupaka na mtolilo, wanna play some for my baby.
Another MCJ classic for my beautiful ladies out there.
Twisted
inspired by Lizzy K. Gotta check her out, man. Yo, just KSC. MCJ King, what's up? Nyambe Ace. Nat Wallace. Slim Brown, what's up? J West.
Downloaded U4. From WestsideMusicBlog.net.
It's a Blessed Music production.